Twebwe mwari kumwe mu gice cya mbere cy'ibiganiro byacu. Reka rero tube turabikebanuye tubipfuriza weekend nziza, tubasigaranye bagenzi bacu mu kiganiro cy'umuziki.
Ngaramutse neza, dususuruke. Facebook yacu ni VOA Radio yacu, naho email ni radioyacu@gmail.com. Twohereze numero yawe tuzaguhamagara maze ususurukane n'inshuti n'abavandimwe.
Nzabandora Samuel wo mu karere ka Kayonza, umurenge ni Mukarange, akagari ni Nyagatovu, umudugudu ni Akamayange. Ndifuza gutashya inshuti n'abavandimwe harimo bakuru banjye tuvukana baherereye mu karere ka Kayonza, umudugudu wa Kamayange, aribo Nyamugabo Emmanuel, Ndayambaje Focus, Mukandesenga Domitira, ndetse n'abandi baherereye mu karere ka Gatsibo harimo mushiki wanjye nawe washatseyo aho bitiga koni Kamazima ka Francine, ndetse nasuhuza inshuti n'abavandimwe bari mu mududu wa Kamayange harimo Samuel, Nyamugabo Elia, Dani ndetse n'abandi. Ndifuza gutashya abanzi bose bari mu karere ka Kayonza, abasengera kuri paruwasi ya Mukarange bose ndabashuje, bagiriye byiza. Ndimbo nifuza kubatura indimbo ya Rugamba Supiriyani y'Amasimbi n'Amakombe bita Ijoro Rirakoze. Murakoze
Samuel. We nawe urakoze.
Yego yego.
Tumuhigo yikoranye intwaro na nyamaswicika nigirije inkoti cumaritere ku kiganzo mutanutendera mu mugongo nirumenesha yurirakunze tumurongo murora urega kwizinu guzose yashizimira sarenzare kera numurego muhetuvumera umuririmba urumenesha juru irakunze nibarutse yabahinda ati nimwitaze ndaruzi nyamaswa mumurisha ndendi kurikiwe nije mwishaka kana zikubanga nibobe zanjye zumenesha jurirakunze yibarutirwa nyakanyamaswa
Turasusuruka ku ijwi rya Amerika ni buri wa gatandatu saa 12 mu gitondo. Hagenimana Germain ati muraho neza. Hagenimana we yego yego turaho neza na urakomeye. Urasuhuza mama wawe na papa wawe David Piana na Parade ubatuye indirimbo ya Amalon yitwa Yambi.
Ngani chigari guhiga mafaranga ngombe ubuzima bwiza sinarangiza amashuri sinaseze ababyeyi shari wanje ni amenyaho narengeye ariko ichigari nibajya iyamara masa najishoro na nicyo aronka Majaro hirya no hino biranga mbumuye ndibatsinda ngombona maramuko nabyo biranga hello mama waramutsute kunje wa maramuko yanze oh mama hello mama ese muraho muragoma urukumbuzirwo ni rwinshi Wakiru tiambi, oh wow, wakiru tiambi, oh chigari nsangi binari danje kuba wari hatari mibere honi kwaje abantu nibanyamwe gendaho kubona ugufasha nitombora ibyino singi byiwacu we ichigari nibajya yamara masa Nagishoro na nicho aronga Narai amajoro hirya no hino Biranga Mbumu ye divatinda ngombo na maramuko Na vyo biranga
Dususuruke ni hano ku ijwi rya Amerika saa 12 kuwa gatandatu mu gitondo. Address radio yacu @gmail.com Facebook VOA radio yacu. Ohereza rwose nimero yawe ya telefone tuzagushakira umwanya maze ususurukane nabawe.
Murakoze nitwa uri mu benshi Benjamin abantu b'i Kigali mu Rwanda. Ndasuhuza umubyeyi bita wa Mungu Jacqueline tuye mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Nyakariro. Ndasuhuza n'umubyeyi wanjye witwa Mukandori de Asiene nawe utuye mu murenge wa Nyakariro. Ndasuhuza na mama wacu uherereye Rwamagana witwa Patricia. Ndasuhuza n'umugabo we witwa Tomasi. Ndasuhuza na mama wacu uherereye Rwamagana witwa Anastasia. Ndasuhuza n'umumama witwa Beata uherereye muri Norvege. Ndasuhuza n'umutipe dukorana witwa Anakreti. Nasuhuza n'umutipe twakoranye witwa Nyandwi Sharire abatura indirimbo ya Byumbuhore naba namwe murakoze.
Yego yego uri mu benshi we nawe urakoze.
Kandi muzagire umwaka mushya.
Twese rwose nk'abitsamuye ndagushimiye pe.
Sawa sawa.
Ya butse nga mwese
se kandi ni amenya se wabo uri ana warababaye abana me bigiri imana umusanga inzira ya utwari namasengesho sasanga sarumusinzi inawa mujaya kabumusongarere bakuru bebose biyemejubandi yavutse nk'abandi niyarerwa nk'abandi erega uri yarababaye abana bigiri imana umusanga inzira ya Senyesho aubwo numugisha gusa
America ikiganiro cy'umuziki dususuruke Facebook VOA radio yacu email radio yacu @gmail.com duhe numero yawe ya telefone tuzaguhamagara utashye inshuti n'abavandimwe dususuruke zose kandi zisangiye ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacuvoa.com mu biganiro umuziki dushoreje ku butumwa bwa bizumuremyi
nitwa bizumuremyi Danieli ndi Kigali mu Rwanda ariko kuri Facebook nkoreshaho bizumenye Dani. Ndasuhuza mama uri mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Musange. Murumuna wanjye witwa Kurimana Seremani. Ngasuhuza kandi murumuna wanjye nanone witwa Nsabimana Regisi uri mu karere ka Ruhango mu gasatere ka Buhanda. Ngasuhuza n'umugore witwa Emerita. Ngasuhuza muramu wanjye witwa Nambazimana Rufosi uri mu murenge wa Kabagari na mushiki wanjye Mukanyange Ziroza. Ngasuhuza bashiki wanjye bari mu murenge wa Kinazi mu karere ka Ruhango. Ngasuhuza abo twiganye bose banze ku izina rya Gaparare. Ngasuhuza abo dukorana mu mutekano bose. Ngasuhuza kandi mushiki wanjye witwa Godebereta Mushimiyimana uri Kimironko. Ngasuhuza na sheri wanjye witwa Ayishakiye Claudine n'umutari Kanyagatare. Ndabatura indirimbo Bonane y'Impara. Murakoze cyane.
Bizumurebyi nawe urakoze cyane.
Urakoze kandi kamirindi kandi nawe mwifurije umwaka mushya mu 2020.
Twese uzatubera uw'amata n'ubuki.
Yego yego.
Nshuti mwese uko mungana namwe ndabashimiye cyane byimazeyo. Mugireho ikende nziza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi. Bonane. Murakarama.